waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
golaha qaranka ayaa shirkooda joogta ka dhigi doona xataa markii ay dhammaato dhibaatada coronavirus, iyagoo diiradda saari doona markaas shaqa abuuridda. ra-iisul wasaaraha ayaa maanta oo jimcaha ku dhawaaqay in golaha qaranka uu beddeli doono golihii dowladaha Australia oo loo soo gaabin jiray COAG. Bishii Maarso ee sanadkan ayaa la aasaasay golaha qaranka si la isugu keeno dhammaan dowladaha gobollada iyo kuwa federaalka si ay uga wada hadlaan dhibaatooyinka COVID-19. Mr. Morrison ayaa sheegay in golaha qaranka ay sii wadi doonaan inuu labadii asbuucba mar shiro, laakiin marka laga baxo qulqulada coronavirus ay bishiiba mar kulmi doonaan.
COAG is no more. It will be replaced by a completely new system.
COAG ma sii jiri doonto. Waxaa gebi ahaanba lagu bedelayaa nidaam cusub. Nidaamka cusub ayaa diiradda lagu saarayaa guulihii ka dhashay howlihii ay golaha qaranku qabteen. Golaha qaranka hal ajenda ayuu ku shaqayn doonaa, taasoo ah sidii shaqooyin loo abuuri lahaa. Golaha qaranku wuxuu hogaaminayaa nidaamka dib u habeyneed ee gobollada iyo federaalka oo shaqooyinka lagu abuurayo, ayuu yiri ra-iisul wasaare Scott Morrison. Sanadihii u dambeeyey ayaa dhaliilo loo soo jeediyey sida COAG ay u shaqaynaysay, iyagoo lagu tilmaamay mid aan waxtar ahayn, shirarkooduna waqtiyo aad u kala dheer oo aan joogto ahayn ay dhici jireen. Ku dhowaad 5 qofba 3 ka mid ah oo lacag kala baxay nidaamka kaydka howlgabka ee superannuationka loo yaqaan ayaa lacagaha ula baxay si ay qarashaad guryahooda looga leeyahay ugu bixiyaan ama deymo lagu leeyahay isaga gudaan. Xafiiska tirakoobka ee ABS loo soo gaabiyo ayaa macluumaad uu maanta sii daayay ku muujiyey in 7,700 ay ula baxeen lacagahaasi si qarash guriga la xiriira ay ugu bixiyaan, halka 3,200 ay sheegeen inay kaydsanayaan. iyadoo ay qayb ka ahayd qorshe dowladdu ay uga jawaabaysay COVID-19, ayaa loo ogolaaday in dadku ay $10,000 kala bixi karaan superannuationkooda sanad miisaaniyadeedkan ku eg 30 June, iyadoo 10 kalena loo ogol yahay inay kala baxaan sanad miisaaniyadeedka bilaabanaya 1 July. Ryan Felsman, oo ah dhaqaalayahan u shaqeeya Comsec, ayaa uga digay dadka inay ka feejignaadaan la bixida subarkooda, laakiin wuxuu intaa ku daray inuu fahmi karo in dadka aan xaqa u yeelan taageerooyinka dowladdu ay bixinaysa aysan dariiq kale oo markaas ay lacag ku helaan uusan u bannaanayn. magaalada Minneapolis ee dalka Mareykankana habeenkii 3aad ayaa qalalaasay uu ka jiraa kadib markii dhismayaal dab la qabadsiiyey, askarta National Guard-ka la yiraahdana loo wacay. rabshadaha magaalada ayaa ka dhashay George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta askari booliis oo cadaana. dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in dacwo lagu soo oogo askarigaas booliiska, sidoo kalena dib u habeyn lagu sameeyo booliiska guud ahaan, gaar ahaan lasoo afjarabay dhaheen dhibaatada lagu hayo dadka madowga ah. Erika Atson, oo ka mid a dadka sida nabadda ugu dibadbaxaya magaalada, ayaa sheegtay in waqti dheer dadka madowga ay dilayeen askar cadaana, weligoodna aan midkoodna maxkamadda la soo taagay xukun lagu ridinayay, tiri.
The treatment of black people in America is ridiculous. It is
sida loola dhaqmo dadka madowga ee Mareykanku waa arrin nacasnimo ah, ma aha wax la aqbali karo. Waa wax murugo ah in waqti dheer ay arrintani soo socotay, waxaana la gaaray waqtigii wax laga bedeli lahaa sababtoo ah waan ka daalnay, ayay tiri. ra-iisul wasaare Scott Morrison waxa uu ku celiyey sida dowladiisu ay uga soo horjeedo shuruucda ammaanka ee China ay ku soo rogeysa Hong Kong. Australia ayaa ku biirtay dalalka UK, US iyo Canada oo dhaliilo u soo jeediyey go'aanka China, iyadoo dhammaan dalalkani ay isku raaceen in go'aankan uu khatar ku yahay madax bannaanida Hong Kong. inkastoo uu ka soo horjeedo sharcigan, ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dowladiisu aysan cunuqabatayn ku soo rogi doonin China, iyadoo uga jawaabaysa arrintan. wuxuu sheegay intaa beddelkeeda ay ka shaqaynayaan sidii loo caawin lahaa muwaadiniinta Australiaanka ee go'aankan uu saameynayo.
The situation for Australia is principally driven by the fact that we have a large number of Australian residents and those who have strong connections with Australia who live in
Australia. waxay mabdi'iyan ka fiirinaysaa xaqiiqda ah inay jiraan dad badan oo Australiana oo deggan Hong Kong, waxaana ka caawinaynaa cid kasta oo taageero u baahan, sida aan caadiyan u caawino Australian kasta oo xaalad noocaan oo kale ku jira. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa ka shaqaynaysa sidii loo xaqiijin lahaa in dadkaasi la caawiyo, ayuu yiri. New South Walesna waxay khafiifinaysaa xanibaadaha saarnaa adeegyada diimaha, aroosyada iyo aasaska laga bilaabo maalinta Isniinta oo bisha June ay tahay kowda. Isbeddelkan ayaa macnihiisu yahay in ilaa 20 qof ay ka qaybgeli karaan aroosyada, 50 qofna ka qaybgeli karaan aasaska, halka 50 oo loo ogol yahay goobaha wax lagu caabudo. Hogaamiyaasha diimaha ayaa hawshan gadaal ka riixayay, iyadoo sidoo kale kowda Juun maqaayadaha, baararka iyo goobo kale loo ogol yahay in ilaa 50 qof ay isugu yimaadaan. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in inkastoo ay farxad tahay in xanimaadaha la qaado, haddana markasta loo baahan yahay in dadku ay kala fogaadaan. Kooxaha samafalkana waxay soo dhaweeyeen dowladda Australia oo ku dhawaaqday in 280 milyan oo dollar loo qoondeeyay dalalka Pacifica, taasoo looga caawinayo sida ay wax uga qabanayaan xanuunka COVID-19. Lacagtan ayaa ka imanaysa miisaaniyadda gargaarka dibadda oo awal lagu bixin lahaa waxbarasho lacag la'aana iyo howlo kale oo coronavirus awgeed hadda loo baajiyey. Matt Tinkler oo ka tirsan Save the Children Australia ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan arintan, laakiin loo baahan yahay dhaqaale dheeraada.
What we're saying is the government needs to complement this focus on the region with additional aid funding over the next couple of years.
Waxaan ku leenahay dowladda waa in loo baahan yahay in lacago dheeraada ay u qoondeeyaan dhowrka sano ee soo socda, sababtoo ah dhibaatada hadda jirta runtii ma aha wax hore loo arkay. Dalalkan waqti dheer ayay ku qaadanaysaa inay wax ka qabtaan saameynta coronavirus uu ku reebayo. Libaax ayaa mid ka mid a shaqaalaha ka shaqeeya xero xayawaanka lagu hayo ee kuwa zuuga loo yaqaano ku weeraray gobolka New South Wales South Coast. Adeegyada degdega ayaa loogu wacay xarunta xayawaanka lagu hayo ee ku taala Shoal Haven, kadib markii haweenay 35 jira uu libaaxu weeraray una ka dhaawacay wejiga iyo qoorta. New Zealand waxay ku guuleysatay dadaal ay ku doonaysay inay gebi ahaanba xanuunka coronavirus dalkaasi ka ciribtirto, iyadoo hal kays oo keliya oo hadda ama hal qof oo keliya oo xanuunka qaba uu dalkaasi joogo. 7 maalmood oo isku xigay ayay saraakiisha caafimaadku sheegeen inaan hal qofna laga helin dalkaasi, inkastoo 10,000 oo qof laga baaray xanuunka. New Zealand ayaa guud ahaan waxaa laga helay 1,504 qof, waxaana u dhintay 22 qof.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.